You want to meet me up, you want to meet me up.
Metoka magaga kwenye miguu kutwa na haso kukutafutia. Sije ukaleta michezo kitungu kakwanda ukaniacha ndalia. Mapenzi mama subira, mapenzi so kila sikura, mapenzi kuvumiliana, mapenzi napigwa na jua kali nikirudi nyumbani tulizo langu wewe. Na wendo wangu wa ubani, na chonde chonde usiniache mwenyewe. We sinde, Cinderella mama, we 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 Cinderella mama, ayo. Nitafute vya lali nisikabe, waniridhikia na gawa jalali sifosi ubabe. Lini kataza dumu sigara matafuta fu, masisela mabandidu masiwe kabisa na ololo. Masela msinitafute, msinitafute, usinitafute nimeokoka mwenzenu. Amizi usinitafute, usinitafute, usinitafute nimeokoka mwenzenu. Na Kristo usinitafute, nimeokoka mwenzenu. Angaya mbata usinitafute, Haruna Osama usinitafute, nimeokoka mwenzenu. Osama Binko usinitafute, Cinderella mama, mina kupenda kinoma. Cinderella mama, ukiniacha tena sana. Cinderella mama, akulo na kulo. Cinderella mama, Cinderella mama, nakupenda kichizi. Cinderella mama, unajua mpaka wazazi. Cinderella mama, Cinderella mama, so uswazi tu, unacheza mbaka kishua, yani singeli bala, yani sopoa. So uswazi tu, unacheza mbaka kishua, basi mama nyonyesho shangingi, nyonyesho taila. Era bila kitu ndani na nacheza chura, basi nyonyesho kicha, nyonyesho taila. Era bila kitu ndani na nacheza chura, lime misi miruzi basi pija kidogo. Na lime misi kelele basi pija kidogo masela. Nifunulie paja one kama uoni so, nipe mambo ya kikubwa mbaka mimi nyombe po. Basi nifunulie paja one kama uoni so, nipe mambo ya kikubwa mbaka mimi nyombe po. Mama nyonyesha wowo, awo wowo, awo wowo, kama singongingo. Nyonyesha ngongingo, angongingo, angongingo, kama si wowo.